You know, real life situation. Gotta stand for yourself, bruh. The situation is a lie.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah, I'm dad. What's good?
Try on the big box.
Let's go. Nesinkade na pweda na mvela phone call. Ni music umumatu ini uza let's go. Osalemela pakati fakamo effort. Ulina talent elo idi pena limit kuzilanga na mumira. Man in the mirror nga tichite anakwanisa. Nane ninga kwanise. Nikuzipidi famo theni nochu sapofia. Ona njiwe mwamuna kosa ivo mela feria. You got the buzz, once everybody pants. Opportunity kapwela voice wapasa chance. Do what you do. Chosa puma one, tika kutuma kufyalo ukankale munga nsunzu temptation ikapwera. Wamakana digo nkala na vi confidence munga we alemba sugo. One time ni yaba java guy. Two time tizi cha multiply.
Ati sembe, nyeze mwana mungono. Na pressure si mveka noti ivi vanko mungono. They say, the devil is a liar. Samu menela uyo ni wapuza ilo.
Mwana wea gona mu street. Wea ziva cha besoti ya karibo diapo sweet. Ni ya uja muzimai wene vana taba. Kumusi ya pampepo achai wana kazuba. Ni ya uja sister wene vana pasa mimba. Gai wake ama kolewa achoma muvirimba. Sazivo leta fred haziva cha pesimba. Yose akakolewa madamu wa matimba. Ni ya uja gai wea funa job. Haesa kupushinga inasira kale hope. Hapeze kaheka kairi wa museka bagai. Kupaya ko stress macha yako vikali but voice mumatu ini uzaviri che chichete kelo number one uizangala che.
One time ni yaba java guy. Two time tizi cha multiply.
Ati sembe, nyeze mwana mungono. Na pressure si mveka noti ivi vanko mungono. They say, the devil is a liar. Samu menela uyo ni wapuza ilo.
Exclusive from ZambianTunes.com.